Uthini bathini bona bathini usenge imali 2000 ngeva buya singenani imali uthini bathini bona bathini usenge imali bathini usenge imali
bathini bathini ufraza imali ilitheswa likhesha iboza khabethe ukhala umoya andinike ndaqalaza sapha le mali sani ndakurobha ndinikela umntana rhata lesibani indwana sikubaleka nokusuta life umntana kafuni ndimdlale kodwa udlala ngemali but I want to say I don't give a fuck umntana noba ungavaya ndigcwale the way ndifesteka ngemali buya siyibhethu atshosi
Boza lombozo uthini wena xa bethi thatha le nto
ayinabungozi
se ufana nozithube mawuye ngale weyi thatha imali
thatha igazi
andigcwale boza
uthini bathini bona bathini usenge imali 2000 ngeva buya singenani imali uthini bathini bona bathini usenge imali bathini usenge imali bathini
bathini basaya ngemali kwamna ndiphanda le mali booking a hit in the business esiphithe my nigga ndiphanda izaka ndithatha imeti yalambatha I swear my nigga soze ndingathwaki ndandithuleve ndenza impundu zomntu ngokuba gcwele ukuba ndiyompatha bandibiza Julius malema ndiqonda isikala majidana layo amnafosarotokes amlidi demapepa gwandi my nigga uzogwala ndiphethe ibeki legolide ndiyakumba my nigga asoze ndancama bathini basaya ngemali kodwa la majida onqini uyophanda Shang your mind, but take your mind.